night has its masters. Drugs and money haste is the currency.
Original time clothes. Eyes up pro.
What the fuck is wrong with you guys? Nothing. We all good. And we good?
Yeah, we're good.
When is the money coming in? It's been a long time without collecting, nigga.
Money. He asks about money.
Of course, I'm asking about money. What's wrong?
Nothing. Nothing. We just noticed that whenever we go for a mission, cops randomly show up.
As in?
As in, there's a snitch in this gang.
Mukararama ukareba hejuru ukikubita mu gatuza ukanarahira inzira uhagazemo uyu munsi wayinyuzemo kenshi ugezwa no kuvuga ibyiza gusa none urahagarara ukarahira ukavuga yuko unteza iminsi iminsi ukujyune iminsi aho wangeze uvuga ibyiza ungejeje uvuga ibibi gusa wowe menya ko niyo waba umeze ute uza tikeye ku ntera ubwoba tike yakaremye ari kamena
kamena
uncukurira ko ikancira kanza tike yakaremye ari kamena 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 uncukurira ko ikancira kanza tike yakaremye ari kamena kamena waravuze uti byari umwana nanjye mbyari umurozi wampimye utiretse urambwira uti ngwino turwanfaya ngaho rero amahamwe kandi ukenyera ukomeze wanyiruka seho kenshi jyewe mwihorera ukeka yuko ndi igicucu kwicisha bugufi si ikimenyetso cy'intege nke kandi kutavuga si uko nabyo kuvuga mfite aho wangeze uvuga ibyiza ntiwungejeje uvuga ibibi gusa wowe
wowe
nyako niyo waba umeze ute uza tikeye ku ntera ubwoba tike yakaremye ari kamena
kamena
uncukurira ko ikancira kanza tike yakaremye ari kamena 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 uncukurira ko ikancira kanza tike yakaremye ari kamena kamena
Nambara nyinshi turwana tugambanirwa n'abo tujyana umujyi ubona baguhata inama benshi nabifuza ko kubona mu manga erega simba nakeneye byinshi ibimageje imana irabizi sinzi igitumiye iminsi ishyari risya n'uwo kugejeje ku nsinzi hari icyasha kidafata uwasizwe hari abo utakwangisha uwakunzwe ibi bintu ubona biva mu byunzwe tuba tubira amanywa nijoro ngo mu byumve mbaye umeze nkawe nanazibukira n'ubundi ntawe nzibihira ibyo dukunze turanabipfira imana igiretse bikaba tukabyakira
niyo waba umeze ute uza tikeye ku ntera ubwoba tike yakaremye ari kamena
kamena
uncukurira ko